Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde aljumare noga ene lewru juin sappo jeɗɗi yamde jaɓɓirima Silima capanɗe nayyi e joyi nder maison de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗi umaro wigano sikiraɓon kumpititte wiide bonandaji ɗi guuɓe ɗeɓinondirde jeyadinkoɓe ɗe fa handen wala ko yaari caggal le leydi meɗen ndi saabi de wiyama keñen suudu commissariat nokku noddirteɗo Fana kañum nana le on ɗo wattu fou lumankoɓe le ñoro mango du wiyama fallama toon kala ko tawra fou tetama faɓe ƴewto yalla hono immadaraji ɗi kani waɗirde ley nokku yalla ɓiɓɓe leydi ndi fana gartale hen koyeɗo muɗum ko nayri banggal ɗati politique ko hani ɓamede ley leydi meɗen ndi kanko Assimi Goyta o yamiri wattu joni ministre kumniɗo kabaru kuɓeje ley leydi meɗen ndi yiida e jamare nde fulo nde gallure Bamako nde heɓude asanse ɓe mbi nde station ngaji goɗɗi ɗi ɗum wona ko yaafe wattu joni ɗum laadiki sababude so cuggu asanse ji ɗi gabbi ley nokkule ɗen ɗiɗo tiɗallaji mawɗum gondi e matede wattu joni le gallure nde o garam famtade ɗum e journal ngal ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo kikiɗande ɗi bisimilla moɗon e heɗade suudu commissariat wonɗo nokku noddirteɗo Fana iɗum ley laamu jeylo o holitawiɗo won guuɓe ciccitaɓe tikkitaɓe wiyadano gondi e guuɓe jadinkoɓe kañum en nanni toon le on ɗo wattu fou nokku noddirteɗo ñoore mango wiyama lumankoɓe kañum en pala toon kala ko tawa e juuɗel mabɓe fou tetama ɗiɗo bonandaji gaɗɗi wakkande mboyyonki o woni dow jamare nde bonandaji gaɗɗi ley laamu bancation Mamadou Sama Sekou
to Fana toon holtama wiide hippugol dow commissariat police o waɗama wattu 23 heures wiyama dun yo hokke sappo ɗiɗon terusi en mbaɗɗiɓe moto golli ɗum ko tawika woni neɗɗo goto iwi hen goɗɗo barmi sanne policeaɓe nangui dun jaabe yogaji ɓeydama wiide larmi yeehi toon yalla jugtitade golluɓe ɗum ɓe keñen to ñoro mango toon holtama wiide miloji kewɗi sifa goni ɗi yimɓele jo mbaɗɗiɓe moto naaɓi ɓe cami dow nannoɓe lumo iwruɓe fasude ɓe dow ɗattol RN6 les commune yereri gulɗo hippugol sambini dun barmuɗo sanne goto e wi yimɓe gonɓe toon ɓe bangi goɗɗo dun deƴere hewtama to bankas balɗe seere caggal bonandaji gaɗadi le cercle o wonande cikkitaɓe jadinkoɓe neɗɗo goto gonɗo toon holti wiide on zingaji ana wondi imbadaraji limtude kamɓe egguɓe ɓe yalla tottuteɓe guure larmi dun ele nokku o e wimaɓe yalla ndenude jama o ele oɗo alahaali woni ko ministrement holti wiide fuɗɗa horgol dow bonandaji gaɗaɗi jalasagu jamweli e kañe desagu le cercle bankas
fo jaabo bonandaji gaɗɗiɗi kanko Hammadou Koufo keñen o yiyama le bema andede ɗum le video ngaji ɗi o yaltili hen o holliti widdo bonandaji gaɗɗi nokku noddirteɗo bankasi wona kamɓe gooni caggal muɗo haalino bonandaji ɗi gaɗɗiɗi nokku noddirteɗo Mouradou o wi terroriste en ɓe seeɗa tan mbara hakkude mabɓe ko heddi ko fuɗo yo civil en kañum yonkiji muɗen karba toon hono yimɓele andanɓe kabar ndena kay kolliti nokku mo bonandaji ɗi gaɗɗi e muɗum sa ƴeewi guuɓe jeyadinkoɓe ɗe gonduɗe makko kañum ɓuuri joga toon du sembe fa keɓe famtal keɗɗe makko ko Alfusine Guindo komo sifi dow hen
ana hani miccitana wiide oɗon nokku ɗo gongol waɗa ko ɓuuri hewde yo ɗo katiba masina woni sato foof no hono ɗum e bandu ene holta wiide kamɓe gaddiɗo bonandaji ndenno ko hani famɓere joni yo banggal communiqué moɓe gondi fennude wadde ɗiɗo golleji to jalasagu toon dawa jetirede hononi fiide dabere jiɓude hakkillaji yimɓe e dow oɗo bonanda katiba masina yalla sondude hakkillaji jamare nde e le oɗo golle moɓe gaɗi to en ndenno siki wala katiba masina kewɗo koyɗe li oɗo nokku o yaawi hay feede bodde oɗo golle o ngal ɗo guɓal heewi wadde imadira e le wuddu leydi mali nokkuji maayoji e hayre ndenno ɗum hani famede le communiqué mabɓe o yalla hinnade hakkika kuteji neɗɗo
ɗiɗo kabaruji fana ma heɓe dow bema ami ande to ɗum du page Facebook e compte Twitter studio tamani kanko Goodluck Jonathan keƴaɗo tiɗallaji leydi Mali ndi le fedde sediyawo to nde o hollitama wiyade leyi ko o noddirta tiwit ko ɗum dow bema ande to o wi ho yiide e laamukoɓe laamu hakkudejo wattu joni o windido hono koɓe kaali do hen ko nayri banggal no laamu dow saria hani wartirde le leydi meɗen ndi ko yaawi caggal muɗum dow wi ho duuniki laamukoɓe leydi Mali ndi bonandaji gaɗɗi nokku noddirter bankasi ko yata yimɓele nogo yom looƴaɓe kañumen pammina wattu joni sariyaji no kabaru wuteji gori le leydi meɗen ndi wiyama boto timmi ɗum woni keñen ɗo Bamako ɗo koni Fana Mouradou fa pammine hono kabaru haqqeji mabɓe wori Ousmane Niali Boudi
e wi fa baɓɓe nde jonde waɗi fa yimɓe looƴaɓe paama hono keɓirta wutude rokkiya jakkite won e walde fédération malienne des associations des personnes handicapées FEMAF keɗay ko holliti wiide
e ɗum fayi dow miijade yalla yimɓe fof koyeɗe mumen ana gatta hen yimɓe looƴaɓe jattaka le sariyaji jande nde ana jogui nafa mawɗo
vraiment utile.
Fedde noddirta ne Fédération internationale pour les systèmes électoraux hunjani horende jonde. Directeur mabbe gondo le leydi meden Mathias Hungpe ana dum e nawtoro ko be kolita dun no mojiri.
Denji di tawabe do be nawtiro ko kolla ko. Yalla dowtere ndana beyda famu fade mu yottaade numini be sariyaaji di.
Holitindi wida le ka sariya keso wata dum bande water woni wodininde himbe lojaabe.
Kanko Colonel Assimi Goita lamido lamu hakkundeje le leydi meden di o hollitiidu ministre kuminido kabaru kubeje le nokko yide dum woni himbe wonbe le leydi di lami pelle politique fa yotto pelle société civile ko nandi e mudu famina be on sariyaaji daddaade le leydi meden di ko nayri bangal wotiidi kani wodirde le nokko do bomo ko do ila le yontre jabbino defa handen cuggo assansiji di dum ngabbi station ngaji goddi kasen Anton Kassa jewi assansi jati ngala e mudo fa keba assansi wattu jone wabo dum wana ko yafi le nokku le godde de jabarnedu holli metti mudo sanno golleji di ngori Ousmane Nyali Boudi
e du gol cuggo essence e ti du gol hebude dun nyande fu buri wadde le leydi meden di iwde bangi nan warde bangi nyamo gallure bomo ko de station ngaji yogaji ana uddi sabe raf essence o kabaru ana wembini e wi gollobe station ngaji yogaji
ambe ni mi ngori ga en ani ya jonte di na jonte tati ko min gala essence min anda funo min gatta ana tidiri min sanni mi den do mi jewda yalla tiagal joni weltingol ana wada e kabaru ani ya balde nogay e nay ko min gollata min gala essence min gala gasoil min anda funo min gatta
e wi Abdourahmane Koulibaly gollowle station goto waddugol woni ko buri tidde holti wi re fay sotto mawbe du litre essence ana tidi juude mubben
ko buri tidde ko fu woni hemde essence so awawi hemde dun a tawanan buri cogumo kananko meden wi sottirey mun misali joni sa hoji gasoil temder e malle hemere e tammaji jene ka yoga be an kokkire dum angoro temder e malle hemere didi temder e malle hemere e tati nanne ana tidi torra dun e cogumo kananko membi wala fuko min desi hala essence jati wawa halede mede huli yalla tiagal joni cogumo buratani
hollitinde wi da litre essence ana sotte temder e malle hemere e tambaji sappo e go'o gasoil temedere e malle hemere e tambaji jenay ka cogguji di ana cedi le station ngaji
se iwrude ngardam fa nokku no dirtede kanga balle region kulikoro so tawmo wiide do damaji tawete kanya do kanye dirtete mo iran han tawe ton nokku no dirtede kanga babbe kuliti wude wanano dum wori nyaloma hando jamaare wonde tonde witi alaji mawdi jogi fu fota yoga e nokku do dirtete yigaydi fu imbi sinwa en kanya ko nande mudo njarso njotto yo wobanto tan ko kama yemirore wobbe du tay ko kaka yemirere Ousmane Nyali Boudi
Tidalla fu mo jamara ne buri jogade yo golle damaje pamare e wi Bakari Keita horejo conseil cercle kangaba de damaje sinwa e golata le mudun tawene be joddaki be kaltide e jamare nde
avec la présence de chinois
be do chinois en kinibe imadraji e le nuko sambini basi hakune jamara nde sabi yimbe la ngara yidude e joint lady maduno mobe yogabe gurede munde yata fu ciagal murtere
n'est pas sans révolte
hono de damaje jodiri de ngo yamirore na na homo woni kaybo wode Bakari Keita horejo conseil cercle kangaba noate ke dilandi
et les approches sont très
woodi feisu gulir djm hokki yamrore lugaji madu nawtorat nuko mdeno yimbe be jottata ko fuy hejabe lamu tun yala be do na fena be dabare al hali mabdo sanne butudi selaji de
kangaba do himbe mudun anamila fa jamare de bana fa kanye ana hani jamare o nuko haltide
Sidio Tamani, de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
Sekram de ngelo ne le réseau ngaji meden dem puddiran le lamu kaydo kanyen le lamu kanga babbe kolitiido wattu jono cuuddi ngala ton boodo ko yar cuuddi temedde di kanyen pawi kanyen gonde fabire ton wattu jono ko nayri bangal nyamduuji dido cuuddi di kutteji yotti don kutte ko no detta coronavirus se urude ngardam fa nokku no dirtedo gawo ko yata yimbe la chapan en jeegom roobe kanyen worbe holitaabe yede be torraaji njottino wakande tiidalaaji gonno le leedi meden di kanyen pabiraton kaaki ko kanyen gollirde tiagal ko tili jangineede wabbe wodo golle fedde minisma wonde le nokko se urude ngardam fa do bofula be do kambe laami be kappo gondo to o holitaabe do o yide do woni musengaabe janginoobe ton kanyen fa yotto pelle ca gonto de musengaabe le odo nokku koni faana muudo faabe jallon be kandan nirade examen ay le timmodo hitande jango asawerno be kolitiru so lan do jabidom hani yidude e wona hanbe laamaade nokku lo examen ay di kani wadde le lam bofula be sikra do katen kiki dande do kabaruji men en di min joti on sanne hedade heejo jamen di do kabaru yifu so ngabiddo bema ma ande to do ba hebudir so ngadi www.topresidio.org no noddi do odo numero via mo mere mere 37321 fande fande je fino ko non dir onodo e ser yotre meden dan wodi sikra do bo don tawelle malifu e mangal mudum min joti wattu joni min ketni ki jotal di hedi be mi de la musique a so onno andir onno aljumaare fu yotere meden de doroobe yo woto ko roobe golli ko roobe gollana fayotto to raaji ngatteede fewde roobe wattu jore ndiaram fa nokku no dirte dum bewani be kolliti wiide ko yaata hectare ngaji ujinaji didi kanyi en demetelle odo office Niger irum le commune nokku no dirte do pogo irum le cercle nyono roobe wonbe tombe wiama darne mabbe an moni sanne le remde odo nokku gondo le region Sigasso ka no tawede fu kambe ko mabbe bi to raaji waydi ndena ko dum yottiki le nokku le mabbe den be kolitiri wiide be bidum latik sababu du wattu jono so be jogi ton tidalaji mawdi dum beede tidalaji hono hebude engrais ngaji le odo nokku be mi dum wana ko yafifi sabide chakuru engrais wattu jono be mi an sotte fa ko yaata uina jettinon be kolitiri wiide hen fa kebe famtare ngare kede ko min e fatumata mayga min pewni on do hen
toutes les femmes du Mali
de wani idun wodiri markala ko yaata kilo nga chapantete joyi idun le region Segu e be gondi ton e demal maro soboy le nokku mo no detta office di Niger kanko Bakari Koulibaly on wonde tutude ton maro o fuddi dun ko yaata jonte tati o mo jogi ko yaata hectare ngaji nayi o wi ko huli handen kabar engrais sabide wala kalisi du ko sodira dum
ala tiide ndema o heba nafa so wala angere fe yobugol ndiyam du tiidi rete ka sa won angere nafa mu ana mawni
sa debri ki o do nokku metruji seeda robel an gondi remde don du e be gondi tutude maro li nange
ani bara awi ga ma do ke chori tano
woni ke bi boka ta ka ta turu kelengele
o do golle an way wodude kutteji du fewde e cellal mabbe non kanko nana traware debbo ndema o hollitiri wiide
munu beninke
don dungu timmata fu roobe ngadobe busungu be fu njontete yoga be nyaaw kunku na daande hebata dum en faawa wande golle goddo kassi ana tiidi ngada ketal fa timmata wi ayahay suudu dogotoro ka hono watte sabu dum min gurdata
balobe femina
dande rew bana mawni sanne do rem gol nokku mo noddata office di Niger dum wadi so golleji goddi njottiki wajib sinaro ben be ngattalen koyde mudum en kedde mo kanko Fatumata Samake kanko lami pelle roobe len demobe no kulo dirte dum be wani ko masifi do hen
so baada
roobe fuddan golle o ille fuddode fa e kettal joni min tappata maro masinaaji ngodi ngado wo on golle kaaso masin o nyisi miden ko e ko heddi ko dum miden kaba e mun hunde
kani ko fe
yoga golleji burdi fu yirude le cercle nyono o le demal maro kanko Fatumata Samake o wi waydi denago wattu jono kutteedi yottiki be ton sanne
marfa kun gabi
jamma ila nyaloma miden nana daade malfe hakkille amen jodaaki sabu miden je tanira amen bibbe amen ana mbare nyanden fu joni miden jogi gese amen jongoba ka mangal en pade en tinnoto dum miden andi be keddata ko ga en nafa abada miden jogi sugulla so ben je min andano min gollirata
anyu do jatti yambola
kanko lamido gellel gel no dirte be wani amara kamara o wadi noddango fewte e lamu ko be denna nokkule mabbe de yalla be keba wadde temal mabbe kan
o kan ne
mi den ka jamballa min gala ngurdam sabu kitade jabbiddi fu min keba remude ka hikka min puddi min anda fu no timmirata mi den nyaago Allah bete fu yalla ana gasa e jungo amen
amido ko kay
don ko arkiya toure hebini sujjo tamani be wani